Yeah, Westside Music Blog.
And that's off my little kids.
Mi number ni mwa kasa tarenu hana hivika
hivu. Mi kisa mitalenu hiu kukenge kashikola. Mi mwotwa li lideta chumochikanga ni anichola. But then kwenu wenu ne kwenu chumwimba. To make matters worse, mvula toko sini ya kuimba. All the smaller the number, the easier the budget. Time yetu mnasemi yetu dinga wanu mtake. Shakulu mune shakumi nide kwa mwenza uondeli. Kwa tenu kubirek tunapuli sambile mtuleli. Go!
Tukashikanga hii, tukashikanga hii, tukashikanga hii.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.